777.
B Records.
Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Sema unanipenda but I know you lying. Stories za mapenzi mili chora line. Nation live on me ni kwamba make it night. Na mambo ya kufanya sport is any time. Picha tupu siku zote wazai. Kuna vitu tumefanya najua siyo right. Usingia kwenye michezo boy inaweza cost life. Na ukingia kwenye michezo make sure na cheza right. Kabla uruke mwanzo cheki high. Tuinge kwaje kama singe mwa kushika mic. Na mwana bado anangangana kwacha white. Nimekuwa mitana juwa malipu ya kushika nai. Nimeamini vizuri ya vikai. Awaji sababu mbona wana shinda hai. Likuwa na vikia kipotezo hai. Kula vitu vingi nka feel na zirai. Uchungu mwingi ndani ya moyo just look in my eye. I know my brother's proud of me watching up in the sky. Still it hard for me to accept and to say goodbye. Ila nacho panga mungu atuwezi kudinai. Rela natha jencha lafu funge sly. Mdo kumeditate wana zima lie. Nimeona mengi ya uno who to trust. And when you in the street you gotta watch your back.
When you in the street you gotta watch your back. When you in the street you gotta watch your back. When you in the street you gotta watch your back.
Tafauti inaonika cause I'm from the streets. Kumbuke tukianza no one believe. Kufikia hapa mungu na bidi. I don't need no love, respect is what I need. Pendi kufungwa galari sabwa nanza kulia. Kuna picha nikiziona nanza kufikiria. 2021 do mwaka na uchukia. 2022 mwanangu wakauliwa. Na bado kuna kitu wakina nisumbu. Nge mwambia tuwa siende wishi ningejua. My presenter wanachangia vipaji kuviyo. Nimekubali kamtani kuchwa nani juu. Walitaka kuntumia wakujinu. Nesikia naongea vibaya na wajina juu. Atuno baya nao ni utoto tuataku. Na nige si unajua kila tu wadu.
Jungo mwingi ndani ya moyo just look in my eye. I know my brother's proud of me watching up in the sky. Still it hard for me to accept it and to say goodbye. Ila nacho panga mungu atuwezi kudeny. Tafauti naoniga cause I'm from the sea. Kumbuke tukianza no one believe. Kufikia hapa mungu na bibi. I don't need love, respect is what I need.
Anzishe sina.